This is Wabi International, aka YBL, baby. I present to you Ucho Chenjeo.
Oh, yeah, unaleta respect ndogo mwanangu, au sio?
Moyo.